golaha xidhiidhka muslimiinta iyo maraykanka ee loo soo gaabiyo Kair ayaa booliska gobolka California ka codsaday in uu ilaaliyo masaajido gobolkaasi ku yaalla oo helay waraaqo lagu taageerayo Donald Trump madaxweynaha la doortay, sidoo kalena muslimiinta loogu hanjabay in la xasuuqi doono. Warbixintan waxa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Ururka Council on American Relations oo marka magiciisa la soo gaabiyo loo yaqaano Kair ayaa ku baaqay in ciidamada ammaanku ay ilaalo ku sameeyaan masaajidada. Arrintan ayaa timid kadib markii xarumo Islaam oo dhowr oo ku yaalla gobolka California ay toddobaadkan heleen warqadaha hanjabaada, warqadahaasoo ku baaqaya gumaadka muslimiinta iyo ammaan loo jeedinaya madaxweynaha la doortay Donald Trump. Warqadan waxaa loo kala diray xarunta Islaamka ee Long Beach iyo ta magaalada Claremont. Sidaasi waxaa sheegay xafiiska ugu weyn ee hay-adda Kair ee ku yaalla magaalada Los Angeles. Warqad kale ayaa iyadana loo diray xarunta Islaamka ee Evergreen ee magaalada San Jose, sida laga soo xigtay xafiiska Kair ee magaalada San Francisco. Warqaddan oo gacanta lagu qoray islamarkaasna fotokobi lagu badiyey ayaa muslimiinta lagu sheegay inay yihiin dhashii shaydaanka iyo inay muslimiintu yihiin dad xaqiran oo uskaga. Warqadda waxaa kaloo ku qornaa in maalintii xisaabtu ay timid magaaladana uu yimid askari cusub, kaasoo ah madaxweyne Donald Trump. Amerika ayuu nadiifin doonaa oo mar kale ka dhigi doonaa mid dhalaalaysa, idinka muslimiinta ah ayuuna idinka bilaabi doonaa, ayaa sidoo kale warqadda lagu qoray. Warqadda waxaa ku saxeexan koox isku magacowday America for a Better Way. Warqadda waxaa lagu sheegay in Trump uu muslimiinta ku fali doono wixii Hitler uu yuhuudda ku sameeyey. Xafiisyada hay-adda Kair ee Los Angeles iyo San Francisco Bay Area ayaa ku baaqay in hay-adaha ammaanka wada shaqayn badan lala sameeyo, booliiskuna uu masaajidada ilaaliyo. Xusaam Cayluush waa madax xafiiska magaalada Los Angeles ee hay-adda Kair ayaa wareysi lala yeeshay ku sheegay in xarumaha Islaamka ee Claremont iyo Long Beach ay warqadan hanjabaadda heleen Arbacadii. Waxa uu sheegay inay in muddo ah ka doodayeen inay shaaciyaan iyo in kale, maadaama ayna doonaynin in dad kale ay ku daydaan, taasina ay walwal abuurto. Waxaase uu sheegay in markii ay ogaadeen in warqad kale loo diray waqooyiga California ay go'aansadeen inay arrintan shaaciyaan, booliiskana u sheegaan inay baadhi sameeyaan. Cayluush ayaa sheegay in muslimiinta taga masaajidda Los Angeles County ay niyajab ka qaadeen in qofii dad Maraykana oo bini aadam ah oo iyagoo kale ah uu sidaasi ula hadli karo. Waxa uu sheegay in warqadahan iyo farramihii ololaha doorashadu ay muslimiinta geliyeen walwal dhinaca amniga ah. Cayluush ayaa sheegay inaanu odhanaynin in Trump uu abuuray dadkan cunsuriyiinta ee odhanayo in Trump uu arrintan ka dhigay wax caadi ah. Waxa uu yidhi, waxaan madaxweynaha la doortay Trump xusuusinayaa inay mas-uuliyadi ka saaran tahay inuu u dhaqmo sidii madaxweyne dadkoo dhan madaxu ah. Hoggaanka ciidanka ammaanka ee magaalada Los Angeles ayaa toddobaadkan wacad ku maray inay si adag uga hortegayaan dembiyada nacaybka ku salaysan, kuwaasi oo California iyo dalka oo dhan sannadkii hore ku soo batay. Mike Fiewer oo xil ilaaliyaha magaalada Los Angeles ayaa sheegay in falalka nacaybka wataa ay furfurayaan dunta bulshadeenna isku haysa. Waxaanan doonaynaa inaan farriin adag dirno, taasoo ah inaanu qofna dib isu dhigin oo aanu ka cabsan inuu soo wariyo dembiyada nacaybka ku salaysan, ayuu yidhi Mr. Fiewer. Sida laga soo xigtay hay-adda FBI da dhacdooyinka lagaga soo horjeeda muslimiinta ayaa gaadhay 76% sannadkii hore ee 2015. Sannadkii hore waxaa la soo wariyey 207 dhacdo oo muslimiinta lagaga soo horjeedo, halka sannadkii ka horreeyey ee 2014 la soo wariyey 104 xaaladood. Muujada dhacdooyina oo muslimiinta lagaga soo horjeedo ayaa dhacay kadib doorashadii madaxtinimo ee Donald Trump, taasoo booliiska iyo hay-adaha xuquuqda aadamuhu ay walwalka muujiyeen. Xarunta Southern Poverty Law ayaa toddobaadkii hore soo warisay 701 xaaladood oo nacayb ah oo dhacay kadib doorashadii Donald Trump, kuwaasi oo badankoodu dhacay 3 maalmood ee doorashada ka dambeeyey. 701-daas xaaladood, 206 ka mida waxay ahaayeen kuwa dadka soo galootiga lagaga soo horjeedo, halka 11 ka midihiina ay ahaayeen kuwa muslimiinta lagula kacay. Southern Poverty Law ayaa sidoo kale sheegtay inay dhaceen 72 xaaladood oo nacayb ah oo Donald Trump lagaga soo horjeeday.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere oo noo soo koobayay warbixintaasi oo ay u qoray wargeyska The Los Angeles Times ee ka soo baxa gobolka California.